Oh, oh, oh.
Bye.
So my, my, my. My, my, my. Oh, my, my, my. Oh,
this
my, my, my.
Essence
5. Alikuja kwangu amechoka, maneno yanamtoka. Alikuja kwangu mbaya hali, mateso alipotoka. Alisema nataka kukumbatiwa,
alala po singizi.
Eti akisha niona la muisha pozi,
ila mimi akiwezi.
Akasema nakupa moyo nikakubali, penzi tujenge kuta tena matofali. Baada muda kupita akawa machachari, mbona kabadilika, nona pata habari.
Wamerudiana, 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 wamerudiana.
Mapenzi, 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 ananifanya naugua kisa mapenzi. Mukiniona nalia jua mapenzi, wananichezea hisia za kimapenzi. Alikuja kwa magoti kaja mwenye sikufosi, akasema nanipenda sana moya, eti tutaishi kibosi,
kibosi.
Akasema nakupa moyo nikakubali, penzi tujenge kuta tena matofali. Baada muda kupita akawa machachari, mbona kabadilika, nona pata habari.
Music condition.